kueleze moyo umeutawala. Nipe dawa unilegeze nipate kulala. Nipe yote yote sinivunje, kikuzidi kete samakini kunje. Sunset na kumisi boy, ndani ya moyo wangu umejifungia. Kukuwacha sora hili si boy, mana na enjoy hii dunia.
You're my girl and I love ya. You're my girl and I love ya. Tena umenikamata. You're my girl and I love ya.
Ade, ade, adede. Moyo wangu shopitia dengi. Ade, ade, adede. Now I know we feel what I want in you. Ade, ade, adede. Nakupa leo kesho usiende. Ade, ade, adede. Now I know we feel what I want in you. Ipulize kama moto ipoe. Bomba bomba maji maji litoe. Kama mizi kama vipi nisakoe. Mahesabu basi ni kokotoe. Sentence na kumisi boy. Tani ya moyo wangu umejifungia. Kukuwacha sora hili si boy. Mana na enjoy hii dunia. Sunset na kumisi boy. Tani ya moyo wangu umejifungia. Kukuwacha sora hili si boy. Mana na enjoy.
You're my girl and I love ya. You're my girl and I love ya. Tena umenikamata. Yo, my girl, and I love ya.
Ade, ade, adede. Moyo wangu shopitia dengi. Ade, ade, adede. Na wene wivu wate wajinyongi.
Mixed by Doctor.